nakoti bonga nae. Oh bibi osali confiance na nganga. Wana nyoso bazo wawo. Akoko kate kota langa na miso. Motema duku duku ye satana. Carte blanche na bibi e banananga. Aye 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 aye. Oli kambore polisi e boya. To e boya bibi ambango mike. Famille boni okole sana kisasa. Aye 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 aye. Misisa ya soni e bimi nelonge. Carte blanche na bibi e bandananga.
Yeba.
Carte blanche. Carte blanche. Maloba ya bolele. Na bibi e bandananga. Aye 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 aye. Oli kambore volisa e boya. To e boya bibi ambango mike. Famille boni okole sana kisasa. Aye 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 aye. Misisa ya soni e bibi nelonge. Na bibi e bandananga. Yo, bibi e bibi e ho. Bibi e to vanina yo. Pembe nyere, pembe nyere. Tika ko senze la mobali nanga. Bibi e.
Echa.
Kate blanche pona bibi e. Bibi e na salizuwa pona mbuku, mbuku mbomba. Okoti 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 banganga, olembinga ye.
Olembinga?
Na ye binganga yango na karawa ye, na geme na ye. Mogi 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 mina yoro, kamo wana bima. Bibi ye to vanina yo pembe nyere, pembe nyere. Tika ko senze la mobali nanga. Bibi ye.
Nous sommes très près.
Kate blanche pona bibi ye. Bibi ye na salizuwa pona mbuku, mbuku mbumba. Okoti 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 banganga. Ole minga ye.
Nazeli invitation mbuku mbumba na video.
Na ye minganga yango na karawa ye. Na geme na ye. Mogi 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 mina yoro. Tamo warambima.
Tamo warambima.
Echa!
What's up, man?
happening. Not too much. Too much, man. Chuck!
One, two!
Chuck! Hey, Chuck! Yes! Chuck! Chuck! What's happening? Senzala mobali nanga bibi ya bibi kate blanche pona bibi ya bibi ya na salizwa pona mbuku mbuku mbomba okodi okodi banganga ole mbinga ye
selanga na lukumbashi ah mama
Na ye binganga yango na kala wae Na geme na ye Mogi 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 mina yoro Tamo wara bima
What's up, Nene? Not too much. so much. David, you are done. David. Shine!